kwonina klasi yo yenze. Round your waist, baby, twist your waist.
Singisha.
Tingisha, tingisha, baby, tingisha, tingisha.
Singisha.
A Melton production.
Pundua, pundua, baby, pundua, pundua. My girl, I'm deep in love, loving you night and day. I wanna be your Superman, make me your number one hero man. I go take you to Canada, then we stay in Canada. Nacheza mamondo, club night mamondo. Eno si mchezo, usinivunje mugongo. Mukidongo mamondo, eno dance ya nyondo. Tunacheza nacheza na tunabamba na bamba mbele nyuma mamondo. Tunacheza nacheza na tunabamba na bamba mbele nyuma mamondo. Kote kchalo korola, my baby tin wa miero American kwa mogo chalo koka. My sweetie tin wa tu American, I forgive you sweet banana. My pretty sana bakavana. Ni munda mulion sekula, apenzi goli nana nilewesha. Bigula katika menyeka, unani uwa mutoto kona dance. Kama tapereka ngondoka, twende dance for while I do be fast. Na kupenda sana mamiyo, Sunny Santos let me be your daddy yo. Let's show them kafane date now, oh oh, the date now. Nacheza mangondo, club night mangondo. Eno si mchezo, usinivunje mugongo. Ukidongo mangondo, eno dance ya nyondo. Tunacheza nacheza na tunabamba na bamba mbele nyuma mangondo. Tunacheza nacheza na tunabamba na bamba mbele nyuma mangondo. Round your waist baby, twist your waist. Tingisha tingisha baby, tingisha tingisha. Pundua, pundua, baby, pundua, pundua. I wanna be your Superman, make me your number one hero man. I go take you to Canada, then we stay in Canada. Nacheza mangondo, club night mangondo. Eno si mchezo, usinivunje mugongo. Mukidongo mangondo, eno dance ya nyondo. Tunacheza nacheza na tunabamba na bamba mbele nyuma mangondo. Tunacheza nacheza na tunabamba na bamba mbele nyuma mangondo.